gurigiina laga daahduro iyo waswaasku diradire kana badgala dhaqan waa dulqaadkii iyo hadal dabacsanaantee dusii daaya laabaha caashaqu hadarare isku doonisbaati isku diirad keliyo danta meel u wada jira dare aankana wadaage uga doono kala hela uga diin la kala hela amiin dadow dhaha